Dugu, wananambia slim salt, weni kichwa okay. Na wambia yes sir, mini kichwa no okay. Pila kichwa kina numa, I don't need noises. I don't need no beach, I just miss ocean. Shenzi, I don't need you, no thanks. Like fake love, toka kwa original fake. Sina beef, bra, Japanese, kula your steak. Nana admit, I got a lot on my plate. Domana sky, meza moja na step, bro, na aunties. No offense, but in any pain. Shangaz, just know, nina voice recordings of that. Kipindi yuko hospital, hoy, it's sad. Na wala staki sema baba, kitu gana licho sema. Na chotaka kusema ni babo, lale mali pema. Mungu akusamehe, dhambi zako, akupe rehema. Mimi sikuwa mtoto wako, huko ndivyo anavyosema. Hivi bro, mi na wewe nani mkubwa. You need to grow up, serious Buddha. Kitu pekee unafikiria ni nyumba. Haujui hata bibi anaumwa. Nilikutumia nauli ulikula. Na ulikula pia kodi haujali. Mbona unakuwa na uroho wa mali? No wonder I'm sure alikupa makofi hospitali. So kama shida yako mali chukua. Si unasema call aid you and I'm sure. Okay bro, go ahead, chukua. Mistake, somehow I can't find my own. I love auntie, leave my mama alone. I repeat, please leave my mama alone. Simtumie message za kumtukana, no. Tangulini dugu mwenye uchungu na msiba. Kala rambi rambi na najua watoto wana shida. On top of that kuna mtoto mwaka moja mfiwa. Na mtonyo amepiga. Nataji kucalm down. Napata memories za baba juu ya kitanda. Nilimwagesha, nilimlisha, nilimlaza. I was there mpaka siku ananyamaza. Nikamosha, wakamvisha sanda. Tukatoka Bombo Hospital Tanga. Tukaenda kumsalia baba. Nikashika koleo la mchanga. Weni nani unaniambia kuwa my father? Shut the fuck up, you're not my mother. Ulikuwa wapi kabla baba kudanja? Ndoge sema mi sio Salim Muhammad. To you, hakuwa my father. So you're not my auntie, you're not my brother. I'd rather care of my lovely sisters and mother and others. Sababu kuna aunties, I love them. Mina wao hatunaga problems. Na mama, nataka kukwambia I love you so much. Ulinipigania, nikamaliza kusoma. Ulipokuwa na mia, ulinipa mia moja. Waipotea njia, tulitembea pamoja. So, wale yaongea, just care, hata moja. Na kwenye aruma sana Salma. In fact, umefanana na grandma. Upendane na Layla na Neymar. Najua ukikuwa, utasikia album. Never mind, niliyo yasema. Your brother got carried with anger. Sababu kuna watu fani walinikera. And I'm not done. Next track. This is not based on true story. Based on true story. This is not even a true story. Even a true story. He hata sio story. Hata sio story. Tongo Records for But this is the truth. Is the truth. Is the truth. Ukweli. 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 Next track. Next track. Next track. Next track.